Well, Africa, bass, melody line, over the rhythm section. You can hear the other parts in the background.
Seek us out in ya Africa. Seek ya mayo wa Africa. Kuja mayo wa Africa. Upendo sauti ya Africa. Kuja mayo wa Africa. Upendo sauti ya Africa. Mungu alitu Afrika. Mungu alitu
Oh, yeah.